Daddy, Bazinga. TK, yo metro sukado. Msupa likuza chuma kazi rai, jaja zoya vitu genje. Amezoya ama wannabe, wodishipiza sisembe. Omena yangu kuche dry fry, ongeza mala na kunde. Niki step ni manaikwai, sezi teleza ni dunde. Wak rapa rudi shule, nina mafana dibunge. Bazenga daddy ni jina bigi, lakini flow ni silly. Niko na diva na tuna vibe, na tuko ndani ya duve. Muzo za fully tangu 205, Zlatan bado kiwa juve. Warazi wapigwe mahedi za chest, mindo zidana direfa na vex. Kani chuo nilipa singi test, tafta teo nilichumanga desk. We bado kwa preps, mina ruka fence, niko mali na uni mina pewa head. Yondo life ya nut case, fuck bio na chem. Kani funkini kolombo, na malofas, ndani ya school bus. Skuzi kwa form ni kikolo, kikiwashwa, kiuzunguka. Nimejipi na makondom, juwa roro, wa uchipa. Nastaki mabanyo ni follow, juu ata, misi Jesus. F, bio na chem. Staff room ni viboko, sas ni mbili kwa mwezi. Mwa Kenya rarua kamusi. Ati good morning class, niko kwa dom na doors na mask. Nane chafanya assignment, Bazenga daddy yako absent. Ni bi na mode ya kodaro, chocha bell ringer, afanye mambo. Hakuna wiki sina scandal, ladi mapirio na choni ko stubborn. Lakini after ngoma na omolo, ngoma na benze kahit mini star boy. Lakini sign ko kwa map, nika nimechoro kwa atlas. Prince alisema gami ni failure, lakini kumoka ni sheria. Niko katikati kama radius, heri yata ngeoke alien. Jukwa muna kuna pano, uko Jupiter kuna syllabus. 844 ni mzigo, kidigri bila jobo. Ama nigeuke roro, nitinge hat-trick na machobo. Anyways, F bio na chem, chuo ni torture, chuo ni hell. Indo life ya not case, F bio na chem.
Encyclopedia zina ma Oxford chorea.